kama mapenzi yangu ni mtama, nakupa wote donoa. Echoni umenika, hakuna wakukutoa ye. Hadharani bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli.
Unajua nakupenda na wewe unathamini hapo sawa. Labda kimebakia ni change gear, niache ututu. Si unanitimizia najisevia matandu koko. Mwenzako siwezi kudanda danda, hapo nalipaki mazima. Sina ujanja, peke yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo unanifaa.
Forever and ever, baby. Feel me cause I feel you got me. Unajuaga vila
I'm crazy, crazy
for you, baby. Siwezi kwenda kando, bali kando yako niko sawa sawa. You done make me fall in love.
For you mama, for me papa.
Ooh, you're special.
For you mama, for me papa.
Hey, mapenzi lako. Ona nachochea mama haupoi, imetia nanga meli haingoi. Unanidekeza umeifanya toy, wanga bye bye, tuko paradise. Figure ka type, toto number 8 size. Niko beza na tukutana next time. Squeezing na nene pate na enjoy. I need forever and ever. Hey, oh I hate, oh I, oh I hate.
Genius.